government yetandise okubaga enambika y'ebisomesebwa ebina abasomesebwa abayizi matendekero ag'ebyemikono agateekeddwawo okubangula abamu ku bantu abeera mu bifo ebirimu abanoonyiboobubudamu mu nteekateeka eyatuumiddwa Uganda Skills Development Refugee and Host Communities Project. Abayizi abasukka mu lukaaga okuva mu matendekero okuli Inde Skills Development Center e Madiokolo, Omugo Skills Development Center e Terego ne Buhungiro Skills Development Center e Isingiro be basuubirwa okubangulwa mu bbanga lya myaka ebiri. Omusasi waffe Joel Odungu Davis kabituwe.
David Mubiru Loima, Project Coordinator w'enteekateeka eno era nga ye Assistant Commissioner mu Ministry y'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku masomo g'ebyemikono agamba nti ebifo ebisinga ebirimu abanoonyiboobubudamu n'abantu ababiwangaaliramu basinga kujjumbira bya bulimi era ng'enteekateeka eno yatunuulidde okulaba nti ebyobulimi ebiteekebwako essira okusomesa abantu abawangaalirayo. Ono agamba nti enteekateeka eno yaakumala emyaka ebiri n'ekitundu era nga baafunye ensimbi obukadde bwa $8,900 bamuza Uganda bwewumbi 3,200 okutambuza enteekateeka eno mu district okuli Madiokolo, Terego, Isingiro n'endala.
Tulowooza nti agriculture ejja kutuyamba okuintervening kubanga ekigendererwa kyakino kwe kusitula obulamu n'embeera z'abantu ate bwe tudda mu biwandiiko bya gavumenti National Development Plan so that's the reason why kati olu Isingiro ne Madiokolo kubanga era the hosts hosting aba refugees. Projekiti eno etagetinze mu myezi 28 kusomesa abantu abakulu n'abato bibiri buli somero mu projekiti tayi ne infrastructure gye tutadde in place ne plans mpanvu okusinga emyezi 26 kuba tugenda ku rebuilding amasomero ga tutekemu ebisulo by'abayizi tutekemu ennyumba z'abasomesa tutekemu workshops ez'amasomo aga practical ebijja okusomesa abantu mu myezi 28 n'ebbanga eddala eddene erijja.
Mubiru mukogerako ne CBS agambye nti enteekateeka eno etuumiddwa Uganda Skills Development in Refugee and Host Communities Project agambye nti yakakasibwa mu Mei wa 2025 n'etandika okukolebwako mu Juni w'omwaka 2025 era nti emyezi 8 egitambudde nga kakati ekiruubirirwa kyakusomesa baana mu byobulimi.
Bayalo somero nga Rentanga nga Sese Farming Street zaakuguka mu bitundu mu modules ez'amaanyi mu agriculture era za developinga modules nyingi mu agriculture kakati bwe twali tudizayininga project eno twalooza engeri obudde gye buli obutono n'ebiseera bye tunaamala nga tugenda okudizayininga curriculum tukozese obukugu oba obujagujagu tugambe nti tukwate modules already ziri existing we ziri zaakolebwa tumanyi kyetaagisa ki zoogerako ani asomesa ssente mmeka infrastructure yonna yonna modules zibyogera bulungi ze twakutte ne tukyusaamu katonotono zisobole okujja mu masomero ge tukola ki genda okukozesa ate zonna tetwazipigize twalonzeemu zimu ezikwatagana n'abantu gye tubadde be baasazeewo bye baagala.
Kwa CBS FM, Dongo Davis, Entinda.